lenkundleli sokhumana nibathi hi ninginikeza ama likes akuthi vani ngibole kundleli sokhumana nibathi hi ninginikeza ama likes.